kunyeza mukwano nkusanyukiddeko oh chenkano olugole olunaku luno kukuliso kulutukako oh sanyusa ojjukira lwe wazaalibwa mbi sabira muwangazi okusenendala nnyingi
owangale
Happy birthday.